Twe arasa n'izuba icyama ngo murebe ukabaho twibanire ukwasa n'inyenye kwijuru riteye iminsi ni myiza nshuti muye mubimenya ikunda guhuza abantu niyongere imibanire amahoro meza nzozi nziza nzakubona bigenze bitehe